kushoto, bado nahisi kama ndoto. Ninatamani nikwambie, ila Mungu mwendo ameukatisha. Umetuachia changamoto, taifa lina changamoto. Ninachoweza kusema
asante.
Oh, asante John Pombe,
asante
rais wa wanyonge,
asante Dr. John Pombe Magufuli,
asante baba,
asante.
Nasema asante kwa yote mazuri,
asante
Dr. John Pombe Magufuli,
asante Dr. John Pombe Magufuli.
Wa Tanzania wote tunalia, kweli tulikupenda, ila Mungu kakupenda zaidi. Wote wa Tanzania kwa pamoja tunalia, kweli tulikupenda, ila Mungu kakupenda zaidi.
Simanzi, pengo limebaki wazi, umetutoka mchapa kazi. Moyo umejawa simanzi, pengo limebaki wazi, umetutoka mchapa kazi.
We feel so lonely. We feel so lonely. We feel so lonely. How are you gone? Umetuacha na upweke. Umetuacha na upweke. Umetuacha na upweke. How are you gone? Well, we knew my favorite, my superhero, my Superman. When he said he kiongozi bora, and I don't know if we can, I don't know. Yeah, God, I don't know.
Magufuli ulikuwa shujaa, umetuacha jera. Mwana wanyonge, sitakuona tena. Ulale pema, ulale pema. Umetuachia kilio, 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 kilio.
Wa Tanzania wote tunalia, kweli tulikupenda, ila Mungu kakupenda zaidi. Wote wa Tanzania kwa pamoja tunalia, kweli tulikupenda, ila Mungu kakupenda zaidi.
Asante,
oh, asante John Pombe,
asante
rais wa wanyonge,
asante Dr. John Pombe Magufuli,
asante baba,
asante.
Nasema asante kwa yote mazuri,
asante
Dr. John Pombe Magufuli,
asante Dr. John Pombe Magufuli.
Ulisimama kidete kupinga kila lisilo jema juu ya nchi yetu, leo upo tena, haupo tena, upo tena na sisi. Nyerere na Mkapa wakupoke, na mulale mahala pema, mahala pema, mahala pema, mahala pema, ampo tena na sisi.
Asante,
oh, asante John Pombe,
asante
rais wa wanyonge,
asante Dr. John Pombe Magufuli,
asante baba,
asante.
Nasema asante kwa yote mazuri,
asante
Dr. John Pombe Magufuli,
asante Dr. John Pombe.
Wa Tanzania wenzangu pole, masikini wenzangu pole,
Mungu Baba wa mbinguni, uliyetoa kwa upendo, umetoa kwa upendo, jina lako lihimidiwe. Amen, amen, amen.